Maua mazuri yapendeza, maua mazuri yapendeza, ukiyatazama yanavyopendeza, maua mazuri yapendeza, maua mazuri yapendeza, maua mazuri yapendeza, ukiyatazama yanameremeta, maua mazuri yapendeza, ukiyatazama yanavyopendeza, maua mazuri yapendeza, ukiyatazama yanameremeta, maua mazuri yapendeza.